yande joni tan min tay sappo joy studio kalangu habaruji fulfulde kori janyalle e modon habaruji fulfulde hande en kalando filna ko darta hande sappo e jetat lewru octobre 2022 e sappo e jetati radio niger to wete dan sahel du munu chapande jegoni gollannobe ton e hettintobe dum e gollobe ton hande kay gon ko jito en dal gadi jewtereji mawdi on nanan goto e latino do horebe mbetel akoli dawel no be gollurno non nar filla ko darto jonte pabbe do konnan tawe jiwe leedi men Niger golla mum fuddama hande en nan ko minister docteur Iliasu Maynasara haali do filla ko be aadi do majju yewtare men pinno studio kalango hande en kaltana do filla ko darto lewru itandu lewru octobre feewndu yaade do filla ko darto sere ko nangoto rewbe har ende ko nandi mudum en nanan debbo goto mo endu mudum feccaga majjum elay yewtere ji meden di Simana Amadou kan jangato habru je fulfulde kol jahirtem sen wiama radio Niger no wieteno demmu jo wiama dande Sahel fu arti gotel radio mo leedi men Niger ko latidi kono ndima ko men non du munu chapande jeego en hikka kono golla dubi chapande jeego ni enna kono golla no leedi no golla pirto ko e ko nandi e mudum nden e batu majju ka wada hande nden e sappo jere lewru octobre gam miccitaade dubi di endan ciagal mundu kono ni fa hande hande nde min gadan nanon biyetel akoli dawel latido goto golluno dubi chapande jeego warde joni no tawa do hande du ye fotto e batu o ko halani bande min Musa Hassan
ko min ada gollal min gada jande gum fu arande ni demle tati min adana fulfulde hausan kore e germare hitane dubu ujunere e keme jena e laso tati dum beedi demle didi gum bellare e berberire amada bashar watta hausan kore hima dama dama germare dawde jallo fulfulde berberire kandu kawjido cabinet ministre o wakkati lamu juri bellare mindu watta radio niger ko singa kana gam utude golle radio AOF leede hirnaang afrique tawade le maral Faransi. Wakka mundu are golle amin duda zender radio musinga den agades jue hitani dubi ujunere e keme jena e laso tati e goo min yehi firti sudu radio mu radio ji club nafi himbe sanne har pirtol ko e himbe gander dewle meden huuno fu wadete mido yettudu tankasia cingudo sigila iftik to dum ekkintinta gollal kokkol habu
no wantiri fa hande har fila ko darto hono batu jojjinado e dow fa warjandur dugol e na wallaji dundu konna kawono jonte pabbe de endan hollama wi'ama ele leede meden afrique do endan ko to leede sappo joyi do wonto dum buri hewde do hembre chapade jene fu don tawa taamadu kono leede ethiopie kanyu e gambie e madagascar senegal e fahande zimbabwe leede endan wi'ama jonte pabbe de nan jaari ciagal sanne ko dubinaade sappo jeegon warande joni dum waddi ko fawar joni do lawol gotongol ministre kawjido filla cella bibada mabbe docteur Iliasu Idi Maynasara o haali ko haal do mum dum ko nda e do filla batu no wat ko tay be durwidi e jontede nda tawe de gala e leede mede tetnina ne sedde e haala makko
nan de wasu shekaru
do yaade yeso de Allah jabi nyaw pabbe hanta min durwandu ko watta dum tabbita do der leedi Niger e leede Afrique wakati ardibe leede Afrique e pelle balliroje kawruno to nokshot leedi Mauritanie leede Afrique woygu e tati kawri deki jungo ko watta duro gomin ardini go wada barki ngam nyawguno he bonninde der leede be nyalomo waday musuka maye dalila majji der nyalomo fudu wada himbe ujunaji tawetebe no pukki dalila majji kulle de fudu gadi ko ardibe leede Afrique bi durwan ko watta hitani dub ujunaji de woronja nyawpa be bu jale fa abada
nonni to ena mali du kondan to wete ndaki jiakana ender lady gawo so bir lady enda tom fottere mawnde wadi hakkunde sogeji lady mali kanyo himbe habantobe jihadi dum du kondan ni kiloji kemi didi won hakkunde mud e gawo walde de du kondan wi amane nyaadi sanne de juuti du kondan sanne dum wono ko AFP federal de France ko rabaruji yottini be bi ele hala ngota ka ele miloni hono na ko fajaati hono sogeji barkande lady France naati e walde de enda walditi wombe sogeji mali di enda be kedo dow dum be golidi e lanaaji dow nenne wi ama walde de enda ko saabi ko ne juuti ko ne boyi no nyaadi sanne dum no mileni hono kambe jihadi be enda be tawama nokkure mabbe no enda burnde sembe na to ginani mabbe tawa naadu ko ndan neddo mabbe horji ko tawa don saabi ko be dogay be joppi nokko lako nonne en fa habaruji tabaadu konda ni se en jeewi ele habaruji meda hande do endan hara kondarto endan du konda ni fabara jondu kondan hono himbe ko watto tato kanyum woni ko mayi tato du konda woni ko barmi le tato barmbe du goto mabbe en tawa loy loktorore ne difa wakal mo kalto endan be du konda du wadana ele walde wande ton nan to wiete fabara jondu konda gingimi ndar leydi di endan ndi fabara jondu konda hono en gurtino ndar region endan mo difa walde ne wadana hakkune himbe wambe do e jonde dun du konda wana be bi bundu won ko wasa no kurto lati no wodi geddi geddi e podagu nan ko faande Abdullahi chocolati do goto e mo himbe mun tawa e walde ne na halani bandimin lama bukar.
La bagarre était prévisible.
Ah bon, andanango. Iblis ni fukino manda no nimbe be umirido. No kure non de be ngari be ngodi ko himbe kawra njeydo. Beto du ko ngari ngodi fu no jidi wadde bundu. Deni a yidi wadde bundu le jarandi tilay sayde jamda lawol. Be mbi kambe du dum ni be jidi wasude bundu mabbe. Amma batte idun habiro waddude hala hore barambe be elami be wuro chali bundu dun wase. Manda ne iri nimbe be non umimbe Iblis fukino do.
Reverse de mon
non wantiri hawrina goddo timmi kenya do en galdu nyame de do hawrina dartina fila laabi kojaadi gam batte mojjingol yaade e jangino cukalo en dewo en do leydi Niger UNICEF fedele duna hawjine fila ko yartu skabe yeso kanyon won ko sigili dum hawrinde wadana balde jeddi der balde jeddi be gadi dabareji kewdi be gadi reji gam batte naftoraade dum yaade yeso dum waddi ko faande bitira Mariama Sibu Kaulati do goto e jangino be en dan tawa du kondo e laawlu fila jangino cukalo en dewo nani ko halni bandi min Rahilatu Sumana do fio
da rabbinol hala komin darni do mun ni woni sigila mo inde laabi jinganaade hakke sukaabe rewbe jangobe lokkol kan woni firtude ko himbe do lawo laamu leedi kawjingol denal hakke sukaabe rewbe jangobe be golle de golle non de min puddi golle de du himbe cifake de sanne ko watta to dun daro do bindo laabi di tan amma dun golli dadi hande ni min kawri ko hana hawrede fu joni min jaran dum min kokka ardibe amin
jangobe wambe college kanyo lycée to enda maradi ka ndu no taba ele murtere jande ndu konda ilu kenya warande hande de kambe jangobe ni ngona be jama joddije cedeje ko be kanbe kokke ilu ko rawane ko be kokka kan ndeto nyamal yade gouvernement noni faande be kali hala du konda jaccere golitirde le koliji dum woni dewte e bindirde mudum nene dum wadde ko faware jondu konda ni be ngadi de do murtere yerno bandimi taado maradi halne rimi nonni faande habaruji dinni no tawadu konda har fila ko darto hono seni en jeewi du konda ni hono himbe lati wattaabe gam wido jeewado fila konkoji tamati njoppwaadi wurtorde nyeme do lawol to rodi dum du konda wonno ko faware joni bandimi ni yehito enda to faande wiete mairie fode ma to gam batte faamude to wonto dum tawa sabbe biibe gande ma gado wido go faabe jeewa be bi ne enda hon secteur general mairie o holli wiide ke hono wiide go gada gol holli ko tamatiidi enda himbe ko jidi golitiridi dey dum naata e lumoji do enda nyeme kay bano ku goto nani ko faware joni kanko secteur general mairie haro banda jibo Abubakar halani bandimin ruketu Adraman Subako
concernant les tomates avariées qui
on kondarta filla tomate bondo ufado kurtera o min ngati fedde hawjinde jewtinaaki do lube arrondissement joyeb on sakoy mo hedditi fande der butigaaje e sonnede ko jewa fahinda ne hebaka lumojo bagoto godudo tomate o le luma den hojube be to ufaton be nyamoy nino
c'était vraiment pour leur consommation
ko watta cukab umatore chapantaton jiabe region difa kanye abala kanye den galle nyeme kanye goni ko kawri no kokko ndara kabar kanye andal e do dundu kono wana do filla batu kollol ko wada do endan ni to wete faande ni suudu finata France Niger Jean Rouge den galle nyeme dundu inditirama kollol bami e do boli le leedi Niger wono mana bat on enda e kor mudum e le himbe sigili be enda no tambiete do Moussa Mamman Sani o halani bandimi farjoni Habibu Garba koro majum fa wodi honni enda
ko min gidi woni nawtorade bami di min pirta ko e himbe ko watta himbe badudira nangudira endan wada sembe leedi meden du nyibo wala wi e demgal galna galto ko famtini ni min gatta himbe gari sanne e kolli min du ko hana mujjinede fu bami di ni lawlo weltare himbe non sanne
non wantira fila latol bal du konna fedde leedi Niger latol bal intrane mena kandu konna no tawa hono hawama gadenda atalato enna himbe tinizi won ko haybi didi e gotel cagal du konna be kawanoma nyalade nyande nenne wakade mo kalto enna mena mo leedi Niger wala e wombe tefa fa yaade tefa coupe mawdo mo Afrique wadoyte Cameroon duunade sappo e jene ko wartu dun enda dum waddi ko fa hande ni min jewdi sibako bitedo Adamu Munkaila secrétaire général no enda mo faane fedde singando inde ligi mo nyeme kawji do fil latul bal o wi kanko yi e majjum ko meena yaha yeso woni hono himbe wattabe ko e ngoni notoraki no wodiri
la Tunisie a
dou Tunisie didi sappo didi wodi wodi Egypte no woduno didi jenay didi jeddi min kanduno hebde ndem min bawto hewtade pelle den kadi latol min gaddata e Egypte le wuro do e wada latol lobbal Swaziland kulle kewde sabi itugol amingol latobe meden ballimun na kabbi wobbe wairi latugol ko koja watta wodi du wakkati latongol battitol duudi sanne ko nafai sako watta ma fuddini no wada to watta min taji joy fu warti to wano gacce mawdo ni woni to latobe hakkunde do fedde den sigi laka don latobe tinisibe latol hakkunde tampinir fiyo bemede ayi duno dun sekitori joni no hani dabare hebe le pide didi koride dem wonbe le piel wakati fu hani gatte ketine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum
no wantiri indirama lewru october fewnu bawden vide dum wonno hono ko hoja sigila gam batte durduggol e fawar jondu nyaw ser e leedi men Niger ko nangoto endi kany en nokuje goddo yaade dimurgul en enda dum du konna wonno ko fawar jondu gouvernement leedi Niger sigili gam batte mojjinde dum fa dum wodan tiagal majjundu konna ni e le yewtere hande min gaddoto ni enda gokka ginanda no tawa hono lewru wi and lewru fewndu wadanaama lefol du konna wadama mojjitol hon ndiyam gor ni nden ne ka dum waddi ko fawar jondu konna ni hono Jalla Mariama Kenda bandimin o yeyi loktoror to himbe yatno nyawtowo nyaw ser endi nokku to faware jondu konna ni hono bete docteur fane ni dile isumo ha kany won ko hawji dum hono o hollan no himbe gonno buri to en le hopital gal nan yewtande ko min pirte fulfulte
Nokure sirizi be dole so joya min tawi madam Idrissa Bintu mo endu mun gollana o debbo dubi chapande nay wodi e sukabe nayo endu makko nyamo tan horim taybion no e jungo makko e mo jodi dole so nyaw endu makko ngu fuddana namona illu wakati kojol makko reedu loktorobe be mbimo saito rimi ko jewtino endu makko
duka de ina do
balle an jeegom e dimki se garmi loktorore maguri amma docteur on wi ikam mi wawa yewtinade dar bibbe nyaw sere mi yaha fami enta sukan on lebbi nay gadam sey gi umi ko dum walay dum soppiro gada dem bi umi jom baade am suka wo bani ko lebbi mun joni mi entam mi entimu endu dum yori den gartumi mi wadane jewtinaaki ki docteur on hokki kan derul mi yaha alarba to docteur
mercredi en son gadelle
to docteur dile isumwa chawro na wala endu madam Idrissa Bintu hana nano taje o holli du ko ekintinol woni lokotorojo on hebayi wadi ko nyangum beedori yesom
l'agent de santé
lokotorojo etudomo on wakati o sawunu anda ko debbo don chawdo no wawi nangi nyaw sere endu dengu bursa tude dundu wadi ko nyawgun tinino benda der bandu makko na ko wakati o rimi wore fandude den kam mauni wabibbe nyawgun tinino nata der jijjam makko denne setu dum watti safareji der serum dum nyawta debbo
il faut faire de la chimiothérapie
no docteur di lewiri masiniji yewal chalal kam chadi sanne
ici on n'a pas la radio
do mingala are ko wadata nyawtrol himbe radio biyetengol radiotherapie wattude safareji der serum nyawta himbe tawraabe nyaw seregu geremu min gatta dum geremu du der leede yasim watti jeede mum wadan miliyoji joyi yaade miliyoji sa
kuton par malade
no hon hasan jangino maudo do filla andal chellal himbe der jangirde universite abdul mumini wi ko der dubu jinaaji didi e sappo e jeddi nimbe keme njoyo wadi iri nyangum to rewbe keme dido e chapande jeegom e tato ngadi nyau endu hamre elaso e jeegom beto wadi nyau dimrugol
edo nde yewtar nan don ni habru me fulful tilise mi assalamu alaikum balinta jawali
fina tawa jamu e challal fijoji pirtor bali e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy e mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapanna joy e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jeegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yaadu leydi Niger